qinisile mabethi ibhadile amazimini lo Baqinisile mabethi ibhadile amazimini lo Baqinisile mabethi ibhadile amazimini lo Baqinisile mabethi ibhadile azivubukwa lo Baqinisile mabethi ibhadile azivubukwa lo Elamelanga nangendume yangeke eduze nomthakathi Elamelafika nendume yangeke eduze nomthakathi Baqinisile mabethi ibhadile azivubukwa lo Yazi yangenza induna yambeke eduze nomthakathi
Yazi yangenza induna yambeke eduze nomthakathi
Iye yamyala induna yambeke eduze nomthakathi
Yazi yangenza induna yambeke eduze nomthakathi
Iye yamyala induna yambeke eduze nomthakathi
Yazi yangenza induna yambeke eduze nomthakathi
Iye yamyala induna yambeke eduze nomthakathi
Yazi yangenza induna yambeke eduze nomthakathi
Yase yangenza yambeke eduze nomthakathi
Yase yangenza induna yambeke eduze nomthakathi
Yase yangenza yatha ngakhe eduze nomthakathi
Yase yangenza induna yambeke eduze nomthakathi
Ngimbodi velathi ngimfeni Uma ngithi tendi mbodi velathi ngimfeni Uma ingane zami ziyofunda uvule iklasi nokuthakatha kwezakhe Uma ngithi ngakumusa velathi sonke Umingane zami ziyofunda uvule iklasi nokuthakatha
Yase yangenza induna yambeke eduze nomthakathi
Ngakumuzu velathi sonke sifunda
Yase yangenza induna yambeke eduze nomthakathi
Yase yangenza induna yambeke eduze nomthakathi
Yase yangenza induna yambeke eduze nomthakathi
Iye yangenza induna yambeke eduze nomthakathi
Yase yangenza induna yambeke eduze nomthakathi
Yase yangenza yatha ngakhe eduze nomthakathi
Yase yangenza induna yambeke eduze nomthakathi Yase yangenza induna yambeke eduze nomthakathi
Baqinisile mabethi ibhadile amazimini
Yase yangenza induna yambeke eduze nomthakathi
Baqinisile mabethi ibhadile amazimini
Yase yangenza induna yambeke eduze nomthakathi
Yase yangenza induna yambeke eduze nomthakathi
Yase yangenza induna yambeke eduze nomthakathi
Iye yamyala induna yambeke eduze nomthakathi
Yase yangenza